uguquko luyinto evelayo eqhamukayo. Ayikho into ebuke ihleli ifana ngoba uNkulunkulu uhlale njalo efuna ukwenza into entsha. Kodwa ukuthi khona kunjalo, ngisho luluhle uguquko luvele luzwakale lunzima, lufakana ingcindezi. Manje mlaleli, wena ubhekana kanjani noguquko? Angikubingelele kwamukele engosini eFresh, ngingusibonelo Bhithi Ngema, ongumlomo kaBenet Diamond weChristianity Works. Baye bethi ayikho into enzima njengokufundisa inkabi isindala ijoke ingalazi. Eminyakeni edlule uThuza kwethu wayenekadi lalibizwa ukuthi uDogi, okwathi uma sebeyokwakha endaweni entsha ngakho naye uDogi bahamba naye bafike bamakhela emva kwendlu. Kwathi indlu yakhe bayakha bayifana leso sicabha esincane esihle esakhelwa amakadi. Ngakho indlela esasakhiwe ngayo okwakhe uDogi kwakuwukuthi nje asidudule asiphushe kuphela mayengena noma ephuma enze into efanayo futhi. Manje le ndlu yakhe encane wayithanda kakhulu, yayomile futhi ifudumele. Kodwa ukufunda ukusebenzisa isicabha sezindlu zamakadi awubakithi kwenza kwaba nzima kuye lo mangobe. Ngiye ngibuze ukuthi kwesinye isikhathi kuthi asinjalo yini nathi. UNkulunkulu uyaqhamuka qede bese aguqula izinto, wenza izinto ezintsha, into enhle kodwa into ebesingayilindele. Ngakho iyasikhipha emtofontofweni ebese sinethezeke ekubujwayeleni, bese sibehlale lapho sibuke siqolozele njengaleli kadi qede simangale sithi ekaze manje lento izokwenzeka kanjani. Mlaleli, nasike ngaba kuleso simo engikholwa ukuthi nakanjani nawe uke wabhekana naso. Ngoka Matthew 19:26, kepha uJesu babheka wathi kubo, kubantu akunakwenzeka kepha kuNkulunkulu kungenzeka konke. Manje uJesu wakusho lokhu ndlela thizeni ngokuhlukile, kodwa ngumgomo wezokomoya lo oqukethe ubuqiniso macala onke. Esikhathini lakho uNkulunkulu enza into entsha empilweni zethu, esikudingayo kunye kuphela ukududula singene kukho kunolokuqhubeka sibambela kokudala. Futhi mawuqhubeka ugcina ukuthola ukuthi uNkulunkulu unamandla okwenza lezi ingcanyana ezincane esingakwazi thina ukuzenza. Kahle hle mlaleli, uNkulunkulu angenza noma yini. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Lezi inkulumo ungayithola nge-WhatsApp kwi-audio. Okwakho sithumele i-WhatsApp kule nombolo 067 706 0077. Kanti ungaphinde futhi ungene kuwebsayithi yethu uthole ukuthexa xa ithi www.freshzulu.co.za. Inkosi ekugcineni.